Nimekuwa na upendo lakini wote ukaribika nikawapenda wala wote na nikabaki na machozi tu. Sikuwa na pesa lakini wakaribu maimura. Binaumba tena upigana mbona watapata mpenzi bora. Shushu, 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 shushu. Ulabaka sweet ndeta, kachapati ndeta, akasoda nsomba na emifupa unja. Shushu, baby. When we in public, there you say you love me. And when we get to bed, there they say you hate me. Remember when you said to me, boo, you like my boy, ooh. Shoo, 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 shoo. Cause they watchin' so bad, ne manga marabu, denze no bin so bad. Nempuli langandwade, umfuma buli lukede, nempuli langandwade. Nimekuwa na upendo lakini wote ukaribika nikawapenda wale wote na nikabaki na machozi tu. Sikuwa na pesa lakini wakaribu maimuna. Tena upepe haupigana mbona watapata mpenzi bora. Shushu, shushu.